Travel with me. Are you in gas? Get to me like a requestable. Angere, I live in the middle of nowhere. Uabona fela lueno, orke robala gamtlasa ste. And then katswara tixi au yatao. Uabona lueno ke tswiri me. Hey, it's gonna be a long distance. Mo ne ke tswiri ke tla. Ebile ne ke nyako lata dijotse le tsa ga mara Mr. Uber Eats kopi. Ne go motsa fela or ba ja kopi. Wa itse Nelson Mandela Drive. Mo strata se tswara po. O tla tswa mo ga lepona street. Wa bona byanong re tsene ka mara mpa ya drop. E dropo stama. 2 minutes ke ka mo underground taxi rank. E ke airport ya di taxi. Eva, bona papa o kwane. O tikirile le khuwa ka di shoti ka winter. Wa after done re tswa ka dropo ya Pitori. Ne re re bye bye 012. Bye bye to the taxi. Kwa ke yang re namela di tonki. 2 minutes re motseleng. Wa bona lweno re ke ya khula. Ke tsamaya ka fla machine ya teng. 2 minutes mo taxi reng ka papa. Ebile ke rekile ditonko mane. Ba itse di a fisa mara di a tonya shem. Mo ne ke feta Hammanskraal. AKA the water tower. AKA diarrhea. Ka feta ko Gratshi. Ne e le first time ke bona traka e tshela petrol otso. Nna ebile ne ke nana ba tshela metsi. O no bona ka gravel road. Hore I'm already reaching my destination. In 500 meters. Yes. Ona le motho a pinteng ka mo taxi. Konka di boiled eggs. 2 minutes. Ke tsene ka di sabapo tsa gas. Bareke before the trenches. Ke boditse batho ba ka mo taxing hore ba followe ke nyako drive. So ka drive. Wa bona da ke N1. Ke kgona tshwara register ya batho ba ba yang ko Limpopo. Wa bona no. I was benekant inside koka. O bona fela ka shopo ya my friend. Who is not your friend. Hege rita. Ke emetse ke vene ya mapodi. Mara ke fishi. Ke no bona ka shopo ye nngwe ya my other friend. Your friend request.